SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali.
Waddankan Australia, halkii toddobaadba hal haweena ayaa lagu dila oo waxaa ku dila nin ay saaxiib ahaayeen ama qabay ama ay wada noolaayeen. Tiradaas ayay hay-adaha dowladda iyo kuwo kaloo madax bannaan isku dayayaan sidii loo ciribtiri lahaa dhibaatadaasi rabshada qoyska loo yaqaano ama domestic violence. Haddaba Rotary Safe Families waa dadaal lagu doonayo in lagu ciribtiro ama lagu yareeyo tacadiyada iyo rabshada ka dhanka ah haweenka. Rotary Safe Families waxaa la aasaasay 2018, waxaana looga dan leeyahay in qoysaska Australia looga caawiyo sidii looga hortagi lahaa tacadiyada ama rabshadaha qoyska. Dorothy Gilmore oo aasaastay barnaamijkan ayaa sheegtay in erayga safe uu u taagan yahay sidii qoysaska looga joojin lahaa tacadiyadaasi. Qof kastana waajib uu ka saaran yahay meel kasta ha joogo, waqtigay doontana ha ahaatee, inuu ka hortago tacadiyadaasi. Waa dhibaato ka jirta Australia iyo dalal badan, ayay tiri. Danta caruurteenna iyo jiilasa soo socda ayayna ku jirtaa inaanu ka hortagno oo aynaan u dayn oo keliya booliska. Waxaana barnaamijkan lagu dabaqaa saddexda ra' waxa ay ugu yeertay.
The first R represents in English recognize. We need to be able to recognize signs of abuse.
Ra'da ugu horreysa waxay u taagan tahay af Ingiriis ahaan recognize oo ah garashada. Waa inaanu garanno ama aqoonsan karno, ayay tiri, calaamadaha lagu garto in qof tacadi lagu hayo. Ra'da labaad waa raise ama hadal soo qaadid ama ka hadlida arrinta. Waa inaanu walaacaas si ammaana ugala hadalno qofka dhibanaha, ayay tiri. Ra'da saddexaadna waa midda aadka ugu muhiimsan, refer, ayay tiri, ama u gudbin. Waa inaad qofka dhibanaha u dirto meel uu taageero ka helayo ama aad u gudbiso adeegyada degdega ee 000 ama hay-adaha tirada badan ee kale ee dadka arrimahaasi ka caawiya, ayay tiri. Waxay intaa ku dartay haddii, bay tiri, qofka dhibanaha uusan caawimaad isagu dalban ama booliska wicin, waa inaad adigu u wacdaa, ayay tiri Miss Gilmore. Peter Berg oo ka tirsan barnaamijka Safe Families ayaa isagu sheegay in inkasta oo aysan caddayn in bulshooyinka soo galootiga ay ama uga badan yihiin ama uga yar yihiin dhibaatooyinka rabshada qoyska marka loo fiiriyo bulsho weynta Australia, waxaa jira, ayuu leeyahay, qaybo dhaqanka bulshooyinkaas oo looga qayb qaadan karo sidii loola xaali lahaa ama wax looga qaban lahaa rabshada qoyska.
Marka
laga hadlayo sida qofka dhibanaha ama qoyskiisu ay ula xaali lahaayeen walaaca ay ka qabaan siday u sheegi lahaayeen tacadiga, waa taas midda aanu diiradda ku saarayno fariimaha aanu dirayna, ayuu yiri. Barnaamijkan ayaa si bulshooyinka badan looga faa'iideeyay, waxaa lagu turjumay 8 luqadood oo qaarkood fiidiyoyo laga sameeyey. Peter Berg ayaa sheegay in arrintani ay muhiimad weyn u leedahay bulshada Afrikaanka ah.
It's one of those issues that affects mental health and well-being in families.
Arrin saameynaysa caafimaadka maskaxda iyo badqabka qoysaska, waxayna dhaawac dhanka maskaxda u geysan kartaa caruurta. Waxaan xasuustaa, ayuu yiri, in Axmed uu ii sheegay inuu aad uga walaacsan yahay caruurta, gaar ahaan caruurta nugul. Axmedka Peter uu ka hadlayo waa Axmed Tooxow oo isna ka tirsan Melbourne Rotary Club, qaybna ka ah barnaamijka Safe Families. Waa kan Axmed oo ka hadlaya doorka uu ka qaatay barnaamijkan iyo baahida bulshadeennu ay u qabto.
Xasan, ugu horreyn adiga iyo bahda SBS Soomaaliga aad baan kaga mahadcelinaynaa maalinta kulanka aad maanta noo ogolaatay inaan barnaamijkan qiimaha badan aan ka hadalno. Barnaamijkan ku saabsan rabshadaha ka dhex dhaca qoysaska ama family violence-ka waa caqabad weyn wuxuu ku yahay fayoqabka iyo caafimaadka daryeelka bulshadeena oo dhan. Gabi ahaan marka runtii marka aan general u hadlo Australia oo dhan ayuu maaragtay maxay ahayd dhib weyn ayuu ku haya. Marka su-aashaada haddaan hoos usoo aado culture-ka walaalkay maarta Peter uu sheegay waa mid jirta. Waddankan aan nimid annaga waa waddan aan dhaqankiisa iyo maaragtay muxuu ahaa luqadiisa iyo wuxuu dhanba ay annaga maaragtay haddaan Afrikaan nahay nagu cusub. Marka wax badan ayaa maaragtay muxuu ahaa sababa maaragtay stresska iyo maaragtay issueska oo keeni kara. Laakiin haddaan annaga gaar ahaan Afrikaan ahaan u hadalno ama aan su-aasha maaragtay maxay ahayd aan gudahaan u galo, marka ma jiro wax research ah oo hadda banaanka yaallo lagu sheegi karo qoomiyadda Afrikaanka ah ayaa ku badan maaragtay family violence-ka iyo wax lamid ah. Laakiin barnaamijkan marka aan soo bilaabayo waxaa isoo approach gareeyay Rotary Safe Family, Peter baa igu soo casuumay sanadkii la soo dhaafay. Marka maadaama issue-gu uu yahay issue oo Australian community oo dhan uu saameyn ku leeyahay, marka lama kala saarin macnaha qoomiyad looma kala saarin. Marka laakiin waxa aniga aan ka soo duulay waxay tahay maadaama ay Australia oo dhan ay dhibaatadu ay wada hayso, annaga immune kama nihin macnaha haddaan Afrikaan nahay. Marka sidaas ayaan aniga involve ugu noqday. Statistikadan wuxuu sheegayaa 6 qof maaragtay maxay ahayd dumar ah, markaan aan ka hadlo gender ahaan, markaan ka hadlo qofba maaragtay physical abuse lagu sameeyaa. Marka ma Afrikaan ba ma maaragtay macadaan ba lama kala saarin. Marka maaragtay muxuu ahaa statistika ABS uu sameeyay ma kala saarin. Marka waa wax u baahan study in lagu sameeyo. Laakiin maadaama wixii ay yihiin wax anagoo dhan saameyn lagu hayo inaan maaragtay muxuu ahaa dadka gaarsiino barnaamijkan waxa aniga involve ugu noqday inaan gaarsiino resource-ka maaragtay muxuu ahaa yaalo iyo macluumaadka Rotary Safe Family ay maaragtay ay iyo initiative-ka ay qaateen inaan ka qayb qaato bulshadeena Afrikaanka ah, gaar ahaan anaga Soomaali hadaan nahayna aan maaragtay muxuu ahaa u facilitate gareeyo si ay ula jaanqaadaan macnaha waxyaabaha jiro.
Dorothy Gilmore ayaa sheegtay inaan si isku mida loola dhaqmi karin haweenka qaxootiga iyo soo galootiga iyo kuwa kale ee dalka ku dhashay, maadaama bay tiri haweenka qaarkood dhaawac maskaxeed uu ka soo gaaray dagaallo iyo dhibaatooyin ay hore u soo mareen. Waxaana caqligaas iyo fikradahaas nagu soo kordhiyay, ayay tiri Axmed Tooxow iyo Shakiila Wasonga oo Kenya ka soo jeeda kalana shaqeysa Rotary Safe Families.
Because we need to be aware here that when African communities, African people come to Australia, no,
marka dadka Afrikaanka ah dalkan soo degeen inta badan waxay qabeen dhaawacyo dhanka maskaxda oo ka soo gaaray dagaaladii iyo dhibaatooyinka ay soo mareen. Waa inaanu kala shaqeyno arrimahaas annagoo garowsan dhibkaas ay soo mareen ee aanan iska dafirin, ayay tiri. Waxaan ognahay, ayay tiri, in marka laga soo tago rabshada gacan u qaadka ah tan maskaxeed iyo falgaboodyo lagula kaca haweenka, waxaa u dheer haweenka qaxootiga tacadiyo dhanka dhaqaalaha ah, qasab la xiriira dhanka dhalmada iyo fiisooyinka dalka ay ku joogaan oo mararka qaarkood loo isticmaalo in lagu dhibaateeyo, maadaama ay aaminsan yihiin haddii arintaasi ay ka hadlaan in ama fiisada laga kansalayo ama dalka laga geeyo. Waxaan isku dayeynaa, ayay tiri, inaanu la xiriirno madaxda jaaliyadda maadaama markii dhibdhaco ay u badan tahay in dadku ay la xiriiraan madaxda jaaliyaddooda, mana nihin dad raba in qoysaska ay kala diraan.
Rotary Safe Families and our Inclusive Communities initiative is very much around keeping a family together.
Rotary Safe Family iyo barnaamijka kale ee Inclusive Community Initiative waxay doonayaan in qoysku wada joogo. Ma rabno in qoysku kala tago. Marka waxaa jira qaabab aanu ku ogaano doorka ninka, tusaale ahaan, waana fahamsannahay sida Axmed iyo xubno kale oo Afrikaana ay noo sheegeen in bulshada Afrikaanka ah ninku uu dhaqan ahaan talada reerka hayo oo reerka uu maamulo. Waxaana aaminsanahay in maamulidda reerku ay caadi tahay, laakiin taas inaysan qayb ka noqon ama qayb ka qaadan gacanka hadal iyo tacadiyo lagula kaco haweenta. Peter ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in bulshada la caawiyo, la dhageysto, si qaabka ugu fiican loo gaarsiiyo macluumaadka, lagula dagaalamo tacadiyada ka dhanka haweenka. Waxaana doorkaas buuxiyey, ayuu yiri, oo nagala taliyey Axmed iyo xubno kale oo ka tirsan bulshada Afrikaanka ah.
We actually have to listen to them very, very carefully and very, very closely. And we're about to start on those exercises.
So waxaanu si taxaddar ku jira u dhageysanaa dadkaasi. Annagana waxbarasho ayayba noo tahay. Markaasna aanu aqoon isweydaarsigaas u bandhigno hoggaanka bulshada si ay fariimahaas muhiimka ah oo faahfaahsan ugu sii gudbiyaan bulshada inteeda kale, ayuu yiri. Waa inay nagala talinayaan luqadaha aanu isticmaalayno oo ugu habboon xaaladda hadba jirta, ayuu yiri. Waa kan mar kale Axmed Tuuxo oo sharaxaya muhiimadda barnaamijkan Safe Family uu u leeyahay bulshada Soomaalida iyo Afrikaanka.
Waxaan rabaa inaan meeshii uu Peter kaga tegay aan ka qaado. Waxa ay wax ka taraysaa bini-aadanka mar alla markii uu barto waxyaabaha markaas maaragtay hor yaalo luuqad uu isaga fahmi karo, loogu fasiro, loogu sharxo, loogu kala cadeeyo. Sida annaga maaragtay maxay ahayd dadaanahay dad migrant ah, annaga oral society waanahay. Inta badan wax la qoro iyo wax la akhriyo inta badan maaragtay muhiimad ma siino. That's why aan loo sameeyo filmka aan maaragtay fikirkiisana anaa iska lahaa. Waxaan ku yiri waa in maaragtay maxay ahayd marka hore la helaa material luuqado kala duwan ku qoran. Markii Rotary aan ku soo biiray, waxyaabaha ugu horeeya aan wax ka qabtay waxay ahayd inaan helno resource material luuqado kale ku qoran. Marka iska qor ma ahan, luuqadii naftirkeeda ayaan wax ku sameynay customized. Macnaha wax ay maaragtay community-ga Afrikaanka ay fahmi karaan ama ku haboon. Miya aniga iyo maaragtay Shakila gabar la yiraahdo iyadana from Kenya ah ayaan maaragtay maxayd wixii isla akhrinay, isla fahannay, isla meel dhignay. Markaas kadib ayaan draft gareynay luuqadii si community-ga loogu facilitate gareeyo, loo fahamsiiyo wixii. Marka kadibna film baa la sameeyey oo luuqada Swahiliga ku tarjuman oo aad runtii cajaa'ib u leh. Marka runtii materialkaas marka wuxuu anfacayaa dadka aanan markino fahmi karin maaragtay muxuu ahaa luqadda Englishka aanan fahmi karin ayaa loo fudeyey. Marka aad baan ugu mahad celinayaa Rotary Safe Family inay waqti geliyaan, resourcena geliyaan, lacagna geliyaan si ay u fasilitate garayaan luqadaas u turjumaan. Hadda ilaa hadda laba luuqadood baa la turjumay, luqada carabiga iyo luqada sawaxiliga ayaa la turjumay. Marka waxaan rabnaa inaan luuqado kalena ku darno. Marka hadduu ilaa yiraahdo markii luuqadii war Soomaali waxay tiraahdaa war la helaaba tala la hel. Markii wixii la fahmo la akhriyo muuqaal iyo maqal ahaan loo arko qofka markaas asagay jirtaa marka inuu wixii ku dhaqmo steps-ka marka ay sida ay sheegtay Dorothy markii uu jiro abuse, what's next? Marka 3 hours-ka ay sharaxday. Marka in qofku uu recognize gareeyo step-ka kale uu maaragtay maxay ahayd uu la tashado qof kale kadibna referral la sameeyo uu qofkii uu maaragtay muxuu ahaa. Marka runtii waa issue jiro maaragtay muxuu ahaa wax badanna aan gelinay, waqti badanna aan gelinay si bulshadii aan luuqad ay fahmi karaan aan ugu qorno. Sida ay Dorothy sheegtana ma ahan annaga halkan uma joogno inaan familki kala dirno, inaan familki isku hayno. At the same time, in abuse uu familki ku noolaado ma macnaha wax saxa maaha. Marka in qofkii asagina optionska iyo choice-ka ninkiina la siiyo, gabadhiina la siiyo, choice la siyo.
Ms. Gilmore ayaa sheegtay in horumar laga gaaray barnaamijyadan oo markiiba aanu aragnay dad isticmaalaya nidaamka saddexda raac. Waxaa soo dhaweeyey barnaamijkan ayay tiri booliska Victoria. Filimaan aanu samaynayna waxaa laga heli karaa laibrariyada qaarkood. Axmed ayaa se sheegay in tirakoobka ku saabsan haweenka tacadiyada loo geystaa aysan ahayn kuwo been ah.
Statistikada been ma sheegto. Marka lixdii qof oo dumar ah maaragtay qof baa physical abuse lagu sameeya, afartii qof oo dumar ah qof baa emotional abuse lagu sameeya ku dhaca, lixdii qof oo dumar ah qof baa economic abuse ku dhaca. At the same time raggiina sidaas oo kale, laakiin waa big number, nimanka xoogaa dhaama. Marka runtii maadaama ishugan uu yahay ishu aada muhiim u ah, aniga waxaan soo dhaweyn lahaa in communitygeena oo dhan ay u istaagaan. Marka wax qarsoon ma ahan, community kasto ayuu haystaa abuse-kaas, ama physical ha noqdo ama wuxuu doona ha noqdo. Marka runtii waxaan jeclaan lahaa in Rotary Safe Family maaragtay initiative-keeda u noqdo maaragtay stepping stone u noqdo ee community-gana ay campaign ay sameeyaan iyadoo si maaragtay non-violence ama iyadoo loo arkin wax maaragtay xasarad ama buuq iyo aan loo arkin, in si peaceful ah looga faa'iideysto bulshadiina ay uga miro dhaliyaan in la helo famil wada degan haddii ay dhici weyso, in la wada joogana si fudud ama wanaagsan iyadoon dhibaato dhicin loo maareeyo arinta family violence-ka.
Ugu dambeyntana Dorothy Gilmore ayaa sheegtay inaysan hadal oo keliya ahayn barnaamijkan ay wadaan, ee ay doonayaan inay barnaamijyo u qabtaan bulshada Soomaalida oo ay la wadaagaan qoraallo ku saabsan tacadiyada qoyska.
We would like community leaders, Somalian community leaders, to be part of this, to understand.
Waxaan jeclaan lahayn in madaxda jaaliyadda Soomaalidu ay qayb ka noqdaan barnaamijkan oo ay fahmaan doorka ay ka ciyaari karaan ka hortagga tacadiyada haweenka lagula kaco ee jaaliyadooda, nagalana soo xariiraan Rotary Safe Families. Internetka ayaad naga heli kartaan, ayay tiri. Form ayaad buuxin kartaan oo aad nagula soo xariiri kartaan. Aad baana ugu faraxsanaan lahayn, ayay tiri, inaanu xaafadihiina idinku nimaadno oo aqoon isweydaarsi aanu markaasi inay ku samayno, ayay tiri.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.